Okay. I'm trying to know how to do this. Jiggy. Jita. Jita. Map. 20. Challenge. Aya. Another day kwenye hustle, yes, cheki mwili, cheki muscle, yes, pamba safi ni ufashion, yes, simu kali ni ufashion, yes, no master, no PhD, utanipata Malindi CBD, nimechacha kau CPD, niko faster na ungeza bidi, nakula na nona na nona nakula, chakula ni bata sijura, ushanto kileta na fura, santo nejanta na ndula, njita na mata mamula. Sura si uzi na bae, yes, bora si luzi na game, yes, ujuzi ni nao amen, yes, izi na zidi na play, yes, nyuma sirudi again, yes, shida zinipi mapain, yes, mawazo ni mingi kwa brain, yes, mdomo sinaga complain, yes, na focus malengo na aim, sijalu kiheti na jali ma time, hapa na woga na songa na fame, rapper wechonga na songa na game, staki marafiki wanotaka kuni doubt, staki masnichi wanotaka kuni browse, vile na hivi na bidding the bounce, kisa ni kipi nafanya mna shout. All eyes on me na furai, yes, always kwangu mi na dundai, yes, anyway na deserve kujidai, yes, many ways na zipasi bila tie, yes, better pace kila show na ziwai, yes, masnichi yanga zangu hawakai, yes, sina sifa za kwetwa ni kachik, yes, nikipata na shusha ya kupachik, yes, nafasi moja na tosha kuhakikishi, yes, napika pasi za moto na kuwalishi, yes, kitu nimejua mi ni genius, hii ni utani siyo serious, na search kuwa beba kama minibus, kwenye game na shine, luminous, na fura kilo kamua kufura mwili kisa gym, na kufa siri yenye siri hata kidona nafunza kama limu, sinye stream, bila team, nikihisi kupijana wanapija sana simu, bina taruta dani ni weapon, yes, sina bari mitani ni icon, yes, hii ni kari kitoka ni hitson, yes, na hitson kitoka ni ringtone, yes, nilipo na jamini nitafika mbali, alinambia mamangu sipoteze amani kaza, ndo ujue dunia na baya, mana wapo takchukia hato kaimba kwaya, na sijali, mana wasojali wanapeni, ni hatari, ujio napo mzuri na hupeni, wanaulizana bila zana kivipi na shinda vita, kisa nachofanya kina wachanganya kwanzia miguu hadi vichwa, ila poa kama ngoma ya madras, yes, niko moto sija poa kujadva, yes, hino beat nepodoa ka snapchat, yes, ileta shobo na kuzoa ki expert, yes, naskata ma, labda kiki kwa birthday, ushasikia jamaa mio si slick na payday, macho kodo kwenye pesa, staki shida za kuiga, sasa wende tanyodo na tajua kwetu squeeze kurawa.